Abachala mudwaliro lya Kiyoza Health Center 2 mu district ya Rakai bafunye kusanyu oluvannyuma lw'okuweebwa ekitanda kwe bazaalira. Mike Zizinga, katuwe bisingawo.
Si Mukasa Daudi asinzidde ku kitundu gy'azaalwa ku kyalo Kiyoza n'abakwasa ekitanda ekiyambako bannakazadde b'eggwanga mu kuzaala abaana b'eggwanga kuba eddwaliro lino teribadde na kitanda kino.
Siri muna byabufuzi, nkolera byabufuzi naye njagala nnyo ekyalo kyange. Ndikakati okubaana bwe banzaala, gye nnaabasobodde okukuleeta, njabireeta, bwe nkiwaayo. Dokita avawa tagenda na chonti chino cha private kwa tine hivi tanda jizaru wako bibili tuki dokita jachiba chituwala mwotambula musila wazungu cho chensa anga yonga chisoro kukate wafe mja kuchireta maanga kwa sinda facilities maine yitwe binungi.